exclusive from ZHitsPromos.com. Chimudapa King Natch on the beat, so you know.
Wo someone akashi winga pango kubumkash. Ifilati wapanga solo lumkash. Wasanga kwate wakacheza beumpash. Ira ira gai gai. Wo someone akashi wapangiro kubumkash. Ifilati wapanga solo lumkash. Imo wapela kuna matuyo bumpash. Ira ira gai gai. Ine ni sango wandi ni mama waduse. Mama waduse, mama waduse. Kose twapita baleti mama waduse. Jele waskono. Mwana kashi kwayo kukwa na sanga ni mama waduse. Mama waduse, mama waduse. Chipanda chose chimwi tati mama waduse. Na chiponya pomsao.
Ate, chidobe la menso siku bye. Oh shit, this ain't cool bra. Nenzo funo mufaka pa nyumba. Sinazivi ati enze wo jumpa. Manje inyamuka bipi. Masiku yonze enze lipa dipi. Penangu nenzo soko neza limbi. No wanda na nimenyesa kanzimbi. Enzo funa cheku chitana. Nenzo be idea shie chitana. Nichi mama walu sesi chitanai. Chili na lubilo wa chitanai.
Woso mwana kashi winga pango kubo mkashi. Ifilati wapanga solo lumkashi. Wasanga kwate wakwacheza beho mpashi. Ira ira gai gai. Woso mwana kashi wapangiro kubo mkashi. Ifilati wapanga solo lumkashi. Imo wapela kuna matuyo mpashi. Ira ira gai gai. Ine ni sango wandi ni mama waduse. Mama waduse, mama waduse. Kose twapita baleti mama waduse. Jele waskono hee. Mwana kashi kwayo kukwa na sanga ni mama waduse. Mama waduse, mama waduse. Chipanda chose chimwi tati mama waduse. Na chiponya pomsao.
Apana pen I can't concentrate. But gelo usangwa concentrate. Nizimu konka konka mwanga ndine kadet. My feelings yanga yonsi apa dead. Hale mweneka humble simple pankope. Uyunaipe lampa kankope. Na papa fena molosau. Wait, na chilabalis wau. User, teine loser. Guza, walivalusa. Wipala manamu pepi na posele. Ilenka lipa inshita na posele.
Woso mwana kashi winga pango kubo mkashi. Ifilati wapanga solo lumkashi. Wasanga kwate wakwacheza beho mpashi. Ira ira gai gai. Woso mwana kashi wapangiro kubo mkashi. Ifilati wapanga solo lumkashi. Imo wapela kuna matuyo mpashi. Ira ira gai gai. Ine ni sango wandi ni mama waduse. Mama waduse, mama waduse. Kose twapita baleti mama waduse. Jele waskono hee. Mwana kashi kwayo kukwa na sanga ni mama waduse. Mama waduse, mama waduse. Chipanda chose chimwi tati mama waduse. Na chiponya pomsao.
Fairly so, so. Alive. Spin Jinx Justin, the ex-boyfriend.
Thanks for downloading from ZHitsPromos.com.